www.rhradio.com.
DJ Lighter.
Hey, what's up? What's that? It's your favorite boy, Tilly Brown. And I'm kicking it with DJ Lighter. DJ Lighter. DJ Lighter.
Lento me dove, lento me dove, così a chi lei. Chi uno c'è chi perché, chi uno c'è chi perché, yeah, figa non è cammini. Se non magari la bici, così pure c'è, ma si cade una sani. Sana, mina shindwa katoto wae. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You're my number one girl, oh yeah, yeah. Oh, Kenyan girl, oh yeah, you're my number one girl. Mtaratibu kama magi, first lady, pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani, tuka kimapenzi na limuli. Kutoka na Avril, siwezi mind, ila tatizo kisha wanyo. Bado kinipa sisemi, mwezio, oh, nitakula kimya kimya. Na mwisho muzika uda, kiuno cha kefela. Siko mkito sana, mina chino kantotola. Ana masha uzi kapuna, kiuno cha kefela. Siko mkito sana, mina chino kantotola. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love. love, baby. Naitwa naitwa nani wewe, unaitwa nani? Hivi unatoka mtaa gani wewe, mtaa gani? Hivi wewe mwana wa nani wewe, mwana wa nani? Jenda wote umekwaga wapi wewe, umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. Wewe ninamiliki gari na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Me sino baya, just wanna give you some love and affection. Sijui unako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Sijui unako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe. So baby please, so no jan, na maisha na tusema si utan. Unanimaliza mama. Watu friend, wanna die, nikuwache kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Tuna nyumbani, dada meanda kachori nile nawe. Kisha maishani, palilishi ya birikana ikiwa nawe. Au pako bichi, tupunge upepo wa bari. Mombasa Malindi, tukale hizo kachili jamani. Mama Tanzania wazi, ila naomba niteme na wewe. Nina ndegi, ninataka niteme na wewe. Mama, mama, wapi, ila naomba niteme na wewe.
Na jinsi anavyocheza ni kama nante. Macho yake yenye mvuto ni kama nani. Mwanavongata kundi nani. Mnowe kiono nazinazi anavokati. Mnowe she started blowing kisses. Kata mwenye kasema nista ujuo maestro. She's in a way masisi mama tuche. Kisara, kisara, she can push it. Kisara, kisara, mama tuche. Asema, mina mpango na wewe, wala usiwe na kiwe. Hapa kanya mwenye, ila naomba niwe na wewe. Siku kama huo, na kuhitaji, sijui kutaja na nani. Ila naomba uwe na mi. Ugoto kigogo, kigogo, kigogo. Hata mwila chapo mandondo, mandondo, mandondo. Kaza kuruka ruka tu kibobo, kibobo. Say, I'm a classic man. Need to be a gentleman. Born a hustle man. To see your pokemon, just show me. Now I'm a classic man. Tara TV can eat a gentleman. Born a hustle man. To see your pokemon, just show me.
Chocho, 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 ch Lighter.
Mungu aliumiza vibaya na nusurika kuwai, na nusurika kuwai. Idonda ndugu alonipa kina maliza tudawa. Katua kiponi, uwa kiponi. Oh jamani, bila kumwacha ndio siwezi. Moyo oh, namchagua yeye, japo najua ni peni kuwa naye sitaki. Oh, ila sina budi, moyo namhitaji, nampenda, anajua ndo maana anajishewa. Moyo na kina kirefu kilichonyeka kwa kendo usijaelewa. Nampenda, anajua ndo maana anajishewa. Moyo na kina kirefu.
Mama, mi maiti. Sina macho
nisimama tena usiku silali labda nilechoka ama nilale picha yako kifuani ndo nijisuku nami ya unaniwaza baby ama tama kuangulisha kakate
I
hata zaidi unavyojipenda. Unafikiri na fikiri unavyofikiria, maana nia zako sio njema. Chochote ninachofanya unanielewa makosa. Lolote nalofanya unanihukumu vibaya. Wapi nilipo kukosea, ningependa unieleze. Wapi nilipo kuwi, ningependa uniambie.
Sisi tunawakataga oh, bwana alivyonipenda yule,
alivyonipendaga,
alivyonipenda yule,
sikujali nikamwaga,
alivyonipenda yule,
alivyonipendaga,
alivyonipenda yule,
sikujali nikamwaga.
You nipenda bure. Oh, nikamwacha kwa ajili yake yule. Alifata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yaliniada. Aki macho yaliniada. Yeah. Alivyo nipenda kwa vidi. Suzidi kanihonya mimi sisiki. Urembo pekee uridhishi. Oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh, ni yule na yenye watamani ya penzi langu. Taipu yangu. Oh, ni yule na yenye azi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo dunia nzima na kupendi? Ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu nzima na kutamini?
Napenda light skin, mi napenda chongo, sinye bichi mikorogo. Mikorogo,
unaona penda bigi, mi napenda ndogo.
Wanapenda light skin, mi napenda chongo, sinye bichi mikorogo. Mikorogo,
ase kupenda ulifu. Ato kupenda tongi chubwe, unyi chubwe. Ase kupenda ulifu.
Don't lie, I'm so fine, oh. Now you on my case, now see ya. nenda nkupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado, trip ya Paris unasema bado, begi la Chanel unadai bado, unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa.
Zijune,
oh yeah, basi nkomo nimalize.
Zijune,
alright, basi nfilisu nimalize.
Zijune,
boko, 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 mwenyewe mija kwenye mboko, boko, mboko.
Oh, kutosha jua kwa naitaka yo. Mini mgeni ukuna hata nikotoka pia sije yona kama yo. Hini mpya na chuki unochako unavo kizungusha ro yangu nairusha yee hey, nairusha. Oh mama wana kubamba na vumbi haya mambo ya naita yuyuzi haya maji marefu hawa ya wezi chole sina mtoto njini kubamba na vumbi haya mambo ya naita yuyuzi haya maji marefu hawa ya wezi chole sina mtoto njini
eti ukisonga na mitasonga utakini guse naisha koma siwe na wasi usima mimi nitafata unakufanya eti ukisonga na mita songa na ukinipa pia sitakata usiwe na wasi wasima mimi nitafata unapofanya
mimi nataka nipokate siache pokate siache siache paka jua lichomoze ila sasa limetoka situ yote mimi nataka nipokate siache 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 paka jua lichomoze ila sasa limetoka situ yote mimi na wewe.
Mina hisi kama kuna sababu tunakutana, mana tunaendana, mambo mengi tunalingana. Minawe basi taratibu sini kanyage, nguo yangu usichane. Nia yangu sombaya, nachomba nafasi mkujue. Oh, haya mambu ya naika jujuzi, haya maji marefu hawa ya wezi, ncho ule sina mtoto mjini kubamba na mbubi. Haya mambo ya naita jujuzi, haya maji marefu hawa ya wezi, ncho ule sina mtoto mjini kisonga.
Baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula sindano, kapita farasi. Ndogo pango, amelo wa bahari. Tundula sindano, kapita farasi. Ndogo pango, amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajiwa yani moto fire. Fire, whoa.
Mwisho mina mavudu kanchanganya. Anajua kama danga ya ni moto fire. Mama fire, oh.
Can't get enough. Baby, you know that I can't get off of your love, oh. The way you whine, you blow my mind. Na na. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. Oh yeah.
So you do me that, you know when you do me that. Do me that thing now when you do me that thing. Do me that thing now when you do me that thing. Now do me that thing now when you do me that thing. Do you do me that thing?
Jo basi geto mapema. Yonko mwenyewe ninakupa masela basi jo. Jo basi geto mapema. Yonko mwenyewe ninakupa masela basi.
Baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you fool me, I chuckle like a lega. When chuckle like a lega. When you fool me, I chuckle like a lega. Yeah, I chuckle like a lega. When you fool me, baby, I chuckle like a lega. When chuckle like a lega. When you fool me.
Nimekubali livyo, wako nimeloa,
kitha nimitele, nikajisomia, oh. Masheri, hata mapasi na
Leridhia moyo kupenzi lako la thamani.
Hatuna king size bedi la twalala
bagai la twala.
Leridhia moyo kupenzi lako la thamani.
Masheri hata nafasi na sana yo baby my honey hata balobi na tika.
Brown.
Say, yeah, who should you a Jones?
It's your boy, Khalid Rap Jones. Dedicated to all the beautiful ladies out there.
Nakupenda hata zaidi navyojipenda mwenzio. Na maisha yana thamani zaidi yako. Ninakuhitaji zaidi ya chochote kile ninachokikosa. Na nitapoteza kidogo nilichojaliwa nikifika na kukosa. Ninakupenda wajua, nitateketea kwa ajili ya dhambi zako. Ila silojua ni kama nitakuwa nimekukoa. Maana wewe ni mimi na mimi ni wewe, ni kitu kimoja. Ukilia na mitani uchungu wako tawishi hata nikiomba na wewe. Nitakuwa nimekukoa. Na wewe ni mimi na mimi ni wewe, kitu kimoja. Ukilia na mitalia uchungu wako tawishi hata nikiomba.
Macho ya natongo aya na moyo ya maridhiano. Pitia na kata mamodo na anachongo.
Semi hurila
upendo kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteza nete musilete nyondo.
Semi hurila.
I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sita man. Nipe pambe ni mwage rati. I need some love now, some real love now. Yalo ni kuta sita man. Ipe pambe ni mwage rati.
Mapenzi safari kiridhi ya ndondondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta. Mapenzi safari kiridhi ya ndondondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta.
Let's up on me.
kuwezesha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa, tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo, sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona, akifika Erianda, msokona. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo, fika kani toto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goro ntape ya kamene, chumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloya zote nliachanga tene, jusaini na roya ofisi kitaka ikembe. Chuna kindovu badaye kikate pembe, yuno nyongoa kikate kaka dere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete, jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now, some real love now, wow, wow. Yelo ni kucha sita mani, nipe pambe ni mwage rati. I need some love now, some real love now, wow, wow. Yelo ni kucha sita mani, nipe pambe ni mwage rati.
Oh, mapenzi safari, kini the end of dondoki. Ila yanaweza kukosti, yanaweza kukosti.
So blazing, DJ Lighter, I drop them.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda napenda gavibaya. Ila skendo zimefanya sijeseto, mademu wananikumu vibaya. Meshabadili ata mieneno, unadai nimefulia ile mbaya. Mwana sifanyi kiki tena na skendo, sina nazo kisa wewe mama. Wananita playboy at break, bada kitendo.
Nasema
mwenye mwenye mini, hata kama na watania. Wananita playboy at break, bada kitendo.
Nasema
wanya wanya mini, hata kama na watania. Baby miso mtu mchezo mchezo.
Night, night, night.
Uwe hata leo.
Night, night, night.
Baby miso mtu mchezo mchezo. Nyoshe vyombo ni mkande, ila yudi zangu bure tu. Na mtendekeza kama mtoto, hata chakula kukono ashi. Kama mashine na mpatango, mana anaga kwa wala maji.
Wana nita playboy ya break,
bada kitendo.
Nasema
mwenye mwenye mini, hata kama na watani. Wana nita playboy ya break, bada kitendo.
Nasema
wanya wanya mini, hata kama na watania. Baby miso mtu mchezo mchezo. Na isu menifunga kokoro, na isu menifunga minyororo ya mahava. Hata kwenye giza totoro, baby, nachitaji ni uwepo wako na ni sawa. When you let me ni Romeo, leo kesho peponi ni yeah, yeah. Siki ushafunga kwa komeo, ya usisiki yeah, yeah. Mabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halinani. Kwenye hili penzi na imani, baby. Mabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halinani. Kwenye hili penzi na imani, baby. This kind of love, of love, hautoipata hata kwa hela. Of love, of love, this kind of love, of love, hautoipata hata kwa sponsor. Of love, of love.
poradi nite
itekete mama nite itekete wala kumba la thamani la kumba la thamani iporadi nite itekete mama nite itekete wala kumba la thamani la kumba la thamani mabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadhi nani kwenye mpenzi na imani baby yeah. Wabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadhi nani kwenye mpenzi na imani baby yeah. This kind of love, oh love, mtoi kwa tata kwa ila of love, oh love. This kind of love, baby. I'm
talking
oh baby. Sometimes na hisi kama ni jana tumekutana. Miaka 20 ndani ya ndo ila bado nanikoshaga. Kuna machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua na kupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kundu masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Passion over you, boo, boo, boo. Yeah, you. Crushing over you, boo boo boo. Yeah. You, boo boo boo. I'm still crushing on you. You are my favorite. Mwana wa je. Oh baby. Oh yeah. Oh baby.
DJ Lighter.
If I'm to choose, gotta still choose you. Mwanamke kona roho inagonga dudu. Mwako naridhia sinong'oni bubu. Yeah, yeah.
Wajua zini yako mimi sinaga. Wananiuliza kipi nachokupendeaga. Si lazima waelewe, baby. Mimi nimekupenda mwenyewe, baby. Wala sija kuchoka. Shokina la kia darani. Iwe ya
so I live right here and I'm cool in the moyo. Awe mvuvi, awe boda boya, watau kukosa ni majaliwa. Awe sere malamu, uzamboga, watau kukosa ni majaliwa. Awe mvuvi, awe boda boya, watau kukosa ni majaliwa. Awe sere malamu, uzamboga, watau kukosa ni majaliwa. Mapenzi siya
God bless your father, tapa tapa. Boy, you know I can get it over you.
Sana y baby.